Old Keith.
Well, I say my man, I wanna bunga my man, I miss his kid.
Kakusema mambo ya watu ingekuwa chapa wangejama GSM na madangote guitar. Squeeze wanasema mchana usiku wa walali, ndo maana kusema nao wanilipe kama daktari. Wanasema na kaza kimba magapa, sipembelezi mama kama nataka kuikaba. Wacha kusema kwa komenti afya za watu, tafuta kazi huna pasi osha vigatu. Ukiwa singo anasema lini unahoa, ukiwa anasema mwendani meparamia ndoa. Wanasema mepinda maishango na yumbe, tisababu menua gari na similiki nyumbu. Hii ni timu ngumu, FC heka heka. Wananisema na bado na wavunjia mikeka. Mashemeji kazi kunisema na michepuko, kumchanganya waifu kila siku melipuko. Wanasema na kunywa alkoholi kama kidonda, nina stress indomana na nenepa huku na konda. Watasema mingi dingi juu ya yangu magisha, la mindo star ringi na jua movie na vokui. Watachocha sana, bonga sana, ila watasema sana, bonga sana, ila
wanasema sema tu, midomo yao kutwa juu. Maneno sumu kwa jamii, stop the noise. Maneno sumu sisiki. Wanasema sema tu, midomo yao kutwa juu. Maneno sumu kwa jamii, stop the noise.
Wanasema mambo mengi, mbona sijengi, nimeekeza kwenye nyagi. Nishakatia mirungi, kila dakika na fegi. Let them talk, I keep on walking, no joke. Bishe zangu, haso kali non-stop. I keep on scoring, picture me on tap. Hizo stories, sizi mitu pa kwa cup. Please usini copy me, usini fuate me. Unachona kumboni so kilicho ndani yangu mi. Mengi nacheza low key, naji koki. Life yangu si story, unazo soma kwa gazeti. Imejificha kama nyeti. Wanasema mini playboy, kwa mapisi mi sikoi. Sikon hoi, success naziweka kwa bracket. Stopa stress sana nye ma puppet.
Watachocha sana, bonga sana, ila watasema sana, bonga sana, ila
wanasema sema tu, midomo yao kutwa juu. Maneno sumu kwa jamii, stop the noise. Maneno sumu sisiki. Wanasema sema tu, midomo yao kutwa juu. Maneno sumu kwa jamii, stop the noise.
Ukurasa mpya.
Paku. Wana sema maneno, wana bonga maneno, Mrs. Key.
Mad.
Kevin Long.